Mo Divanti Vivani Boy. Yeah, baby girl, tunawakilisha 254.
Kisura baby girl napendeza, tabia na mienendo umeweza, mahamba yako pia yanitosha, kuishi na babe naliwaza, nataka kuwa nawe niamkapo, wenda oma queen kutoka kitambo, mapenzi nishakulia kiapo, sitokuacha sila nimi wako, hakika nimepata tabibu, maradhi yangu wajua kuyatibu, napenda jinsi unavyonitibu, una papara yani taratibu. Hakika nimepata tabibu, maradhi yangu wajua kuyatibu, napenda jinsi unavyonitibu, una papara yani taratibu. Oh baby, tabibu, baby wendo tabibu. Ah, weupe wapenzi lako ni kama mwezi angani, na tena mahamba yako nifananishe na nini, kupata mfano wako atotokea amini, elewa mimi ni wako, sitokuwa jasilani. Hakika nimepata tabibu, maradhi yangu wajua kuyatibu, napenda jinsi unavyonitibu, una papara yani taratibu. Hakika nimepata tabibu, maradhi yangu wajua kuyatibu, napenda jinsi unavyonitibu, una papara yani taratibu. Aha. Jani umiza na kupenda razi, zina kudhamini kwani wanipendeza, na kupa yangu aha, bini takuwa na we siku zote, usidanganyiwe vyanda ni usijefanya njijutie kwa lolote. Hakika nimepata tabibu, maradhi yangu wajua kuyatibu, napenda jinsi unavyonitibu, una papara yani taratibu. Hakika nimepata tabibu, maradhi yangu wajua kuyatibu, napenda jinsi unavyonitibu, una papara yani taratibu. Aha, tabibu, baby wendo tabibu. Oh, shakpata ama mimi shakpata. Baby girl, hakika nimepata tabibu, maradhi yangu wajua kuyatibu, napenda jinsi unavyonitibu, una papara yani taratibu. Hakika nimepata tabibu, maradhi yangu wajua kuyatibu, napenda jinsi unavyonitibu, una papara yani taratibu. Dania 5J Records, baby girl, nakupenda sana.